Nonora kukuona, nafsi yangu inafurahika. Majeraha nimeshapona, hivi sasa moyo wangu umeimarika. Maana umenituliza hayuni, kwa raha zako na sasa sijui niseme nini. Napewa vya kila ratha, ikeshe na wewe tukiambizana, ikeshe na wewe tukiliwazana, nikeshe na wewe tukiambizana, keshe na wewe tukiliwazana.
Exclusive from SureLoaded.com.